531 Tonga.
Malo mo la mare a hoeki pe malo le rea tonga toa pe ko au flipa mo tulalo mo e ongo ongo a tu oprelu luko e ni hong fulma a valo e peleri wa afe wa fa. Pe a kapa urewa ko a fa e rei u hoko ia he ahoni o atu hatala munu ke te koe mo e ofa ke ke ma'u ha aho le rei. I he futaimi i whaingata a koe ni ke kau fai ongo ongo o ku mahino e nia e more a ngā ue e tokolahi ko uhipe he kuo more foki ai poupou ia e pure a ngā ki he fai a ngā ongo ongo. O hange ko ia nai os whakaha atu ki mua, ko e pāre tua pe e nia kuo whakaha, pe a e ala tu rewa e kautaha ongo ongo ia kui ko e staff, ke nau puke puke pe e whatongia ongo ongo ma e kakai. Na iai amanakia pe he, na alawa o mao hawhainga maari o e kau ngā ue. Ka koe ni ku whakamahino mai ia he kautaha ongo ongo, koe ni ihi pe, na iai amanakia o pe he, na alawa o mao hawhainga maari o e kau ngā ue ko ia kua whakamahino mai te naunofo. Ka koe ni e ku whaha mai, koe ni ihi pe e mauha nau ngā ue. Kua swa mahino mai foki e hanga he kautahania o whakahoko ai ongongo e fiafi. Na e whakaha he tokotaha ia o ona koe a kautaha media koe koe staff. Na ne pē e ia koe website koe ia a News Hub koe tuuanga koe ia o e studio pia mo e kau ngā ue o ku keifai e tālanga mo e talanoa ki ai. Ka na ne pē he e whakakakato he kauwhai o ngongo a e staff a ngai fiema o whakao ngongo. Na e hufi e he tui Māori a kingi Tuheitia a e sentā ki he muulerei koe te kohao Health Center o kutu uia i he Miritoni. Ko e sentā koe ni koe konga ia o whi ngāwe aki ai kulupu te kawa te kohao. Whataha pia mui potu ngāwe mu uia kui ko te Fatuora. Pia mui Pacific Radiology. Na e pehe he pule lahi koe ia o te kohao Health ko Lady Tureiti Moxon. Na e pehe koe sentā fo au koe ni ia koe whaifaitaki anga ia o whi ngāwe aki ai tui Māori ke o mai ai mo uilerei ki he kakai o e whonua. Ko e senta ane whoka o guawa pe a tā ki ha taha pe me ha feitu kene whaka o ngahi ko en tau mua ke whaka si si ai whaka fai ke heke he iko ia ai tu unga mo uilerei ai kakai Māori pe a mo e toenga o e whonua. Ku o whaka haa mai eni e taritari e tonga ai whakataha hono ni matolu ko ia a Pacific Island Forum i Aokosi o Tauni. Koe tu o whaa aki eni anu whakalere e tonga e whakatahani, pia koe tauni ko no kawe i ngā ona ai Transformative, Resilient, Pacific. Pia koe pehe ke langa hake ai pe ai kakai o e Pasifiki. Na e pehe he sekretari seniare, Henry Puna, o kumahu i ngā upito ai whakataha anga ko eni ki hono puke puke ko ia ai wō ngataha o i ngahi motu e Pasifiki. I he ene me ana ne lawe ai ki he kawatu ko ia a tonga ki he Pacific Island Forum, i he kuonga koia o e la a kua unga whunua. Koe wike ma keheni ki he Otmoto Solomone he kua whakahoko ai a e whiri. Koe whiri whakafunua eni ki he whafufonga ki wharearea. Pea koe whiri whakafunua fukeni ki he whafufonga ki wharearea. Pea toe whiri whakavahe ki he whafufonga koia ki he wharearea whakaprovincial. Koe anga o e tuu whakapolitikare koia a Solomone o kuiai e pare e mia ia a ngahi wahenga pe koe kui koe provinces. I he ngahi tau mai koe, na whaafai ke heke he i ai whiri ia, mo whakamā wahe wahe. O kia ngahi provinces e hiva i Solomone hongo fulu aki ai Kolomua. Koe ngahi mawhai koe ni ia, au ku ke heke he pe ia ki he mawhai whakafunua o i wharearea. Pe kono wharearea e taha o kia i ai wharearea whakaprovinciola, mo i wharearea whakafunua. O kia i pe mo i kaukanti te iti e toko wataha ki he whiri koe ni, ai ia o kui ai whakakātoa koe kaukanti te iti e tolunge au tolungo fulma hawha, whi auhi ki he sea e ni manoa i wharearea. Na e pehe e tita whai o ngongo e koe a re dio nu sila, o kune o ngo i pe a mawhana ai kakai, mo e veke veke koe ia ki whaimo whakahoko ai whiri. Koe taha whoke o ngahi isiu koe u tālanga i lahi Solomone he ngahi ahoni, koe whetongi koe ia he epure a ngā a enau whekau aki mo Taiwan, kai ave ia ki Siaina a ena e taku koe kominisi. I kaiko ia pē ka kua whakaawa e Amerika ia hona ofisi embassy i Honiara, pia kua wawe pia mui 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 atu a Australia pia monu usila ki he ngā hoi kufai e Amerika. Koe longoa i loto Solomone ia, ko i kaiko ia ke whai ha whakaha a loto ke ilo he kakai ai ngāwe na anau whai pia mui liriu koe ia ki Siaina. Kua mau ha whakaha me University ko ia Messi, te nau whakahoko e nau toloha nau porokalama ako i Singapore ia nau campus for all. Kua osi whakamoonia University ia ki he area pau, pia te nau langa e ki nau toria ho nau campus. Ke whakahoko me ai a ea ko. Nā pē he Vice Chancellor ia koe o University palo Professor Jan Thomas, koe taha e nia e unu atu ai University ke whakalahi ai ngahi feitu koe oku i ai. Koe tau mua, ke whakakau mai, ai kau wako mei tua, i he ngahi porokalama ke hekehe ai University. Pia koe whakaamu ia, ke au atu ke he wafe e uaono, kua au ke he toko ni maafe ai toko lahi a kina o tolu koe o kau mai ke he porokalama ai Massey University mei tua pule anga. Nga tanga pe o ngong, kua kok mai makita tolu ako ni, fatanga pe ke mou mau haorerei koa flipa matulalo, tua fatu.